Yeah, yo, yo, head more records. Jammy Daddy Kubu, back up all the young bug. Oi, oi.
Kwa kufanya japo wajinga wanabana kila ninalolifanya na wana force kufanya lakini oh raw nishawapiga bao kwenye kona wanabaki na mshangao nafanya ninachokifanya hata wanga wakibana najua wengi mnakadha lakini nyie sio rabana kila ba kila mstari na waonyesha mimi ni mkali kila saa kila nukta nazirisha ni jemedali naopoteza mtaani kwa mic sina mpinzani napasua na zingihani sirogate aslan hata mkidisi disi disi na washindi mbali, kwenye biti 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 na wahua misijari mahala mine mkari, mshe ya hona makari na pigile ya mstari, bado mbiaziona dosari ya vuka mstari, rongumu zaidi ya skari hata kinuke misijari na vuka tumajabari yeah.
Una na kito, mateso ya dunia haya na mako wana cheza love bila time can't shoot everything around me una na kito Mateso ya dunia haya na mako wana cheza rough bila time can't shoot everything around me
Shika microphone kama mbele sihoni na wafungua minyo roll japo wajinga mhoni hata mkini kataki mwili kirom na kili na wahona wapumbavu jinsi mnavo sujudu nifate mi nikupe kile unacho itaji nikupe mistari sio pesa na mari I'm not a tighter siran natumia zaidi Johan napambana na maisha du masikini bye bye jemedal kama machine mie ni noma huwa kwangu ni rahisi na wapa homa ninaishi kwa stress na pumuli ya gas cheki mnavo jisif kuna shingi ya beast brozenu nye pes zaidi hata ya pes nichukulie zaidi mama yako kwenye hii best bestie I'm next level mkari wa fasi jemedali atari jamina nita fasi
kula na kito mateso ya dunia haya na mako wana cheza love bila timing calling me shoot everything around me kula na kito mateso ya dunia haya na mako wana cheza love bila timing calling me shoot everything around me